lost you. Oh, hey, I never saw it coming. Something about you that'll just keep wanting. And I don't know what else to say. I never ever felt this way. You got the soul made on me. See, I can see.
Yes, it's Friday, Energy Bashman. Yeah. Welcome to the show. Let me welcome you to the weekend as well. Today we're playing Kenyan music. 2 hours non-stop, just vibes.
Hey.
Bashman style. Come on, Koida, let me know where you're listening from. Represent Tayako. Come on, good job, shout out to you. If we're in traffic, I got you. If you're on Twitter, hashtag EnergyBashman. If you have any requests, I got you.
Up in this game.
But it's now
Akilisha. Yeah, come on.
You heard about Renzo. All eyes on me.
You better act like you know. Renzo. Tell it up one time, energy, we're bouncing. In the CMVP, R-E-Z-O. Na-na-na, let us show. In the CMVP, R-E-Z-O. Figure up, rugged him, him in the CMVP, R-E-Z-O. Hey, 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 R-E-Z-Z-O. A year in the game now, nah, new. Give me fun your big things, give me fun your mark. Oh, 2004, I loaded my ammo. That's a sunny wakati wa war, see on chairs on my MC. Quick, lay down on the floor. Robe, come on, pass the hydro. Watch an him, pick it, who you critic, rough, rugged and roll. Who you critic? Heroes, so how dare you compare Red Sun with a king? Why should I be jealous and get action I bring? Whenever I roll in straight up, I'm on the scene like loud. So do you feel me now? I took you all by surprise, now you asking how? Do I do what I do when I do it? You must be blind because it's visible, I'm good at it. See, lazima iwe hit nikiwa na mpaka. Hawataweza, hawaniwezi kama, hawaniwezi kama. Na wote wenye wivu na wakwa pole. So jirushe kwenye ditch press, oh I'm filthy. Now come a biggie small, it's just me and my chicken. That's why I never trust a snitch. I just give it to the Roy, make the kidney shifting like whoa. Like Chris, so like whoa. Like Chris, so like C.
Friday.
We're
apatane na mimi. Hakuna tu wengine ni sisi wawili. Kwangu ni wakanda na siyo wapili. Hiyo ndiyo kwangu kwa niko nini. No said that she got my boy and nobody come here. Truly she deserve when we call her my dear. When we're ready for your lifetime, take it right there. Midday I feel your baby anytime.
Where when I bash?
Me, she tell me nothing could have break her heart. Never boy no way. She tell me nothing could have break her heart. Never boy no way. My boy, wangu siku hizi wana die. Mbona tukuoni siku hizi una time. Yo, yo. Afadhali ni ambiwe sepa slide. Sabu mini kona wewe. On top of the world in lonely. So baby me need you. Ukinipa tuna fasi baby utajiju. Wasi watana nao waliona wivu. Sabu mini kona wewe.
Seven Nairobi. Malaika, Mombasa. Good afternoon. Eldoret 98.4. Dala 94.8. Let's go.
Malaika bana toka wapi we? Juwi bana we.
Energy bash man. Here on a Friday. To the paintings, tune in right now.
About you, a whole lot of dreams we dreamt about you. Took all my feelings, gave them to you. A full guarantee, a trust came to you. Took all my time and my energy. Little boy in love with your sweet loving remedy. On the rude boy, on the block, them are telling me. Me spending more time with my spouse, spend them every day. When they start ringing all my friends, them telling me to think again about my lover and
I believe.
Not remembering the love we had. It wasn't there when I declared I wanna be your man.
Forgive me.
Forgive me. Forgive me.
Hey, hey,
you know, I
hey.
So much pain. I really wish we didn't have to drift apart. And if there's ever any hope in my heart, forgive me.
Tapa chapa ni setie ni shande 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 shande. Oja mapikin baka lale anguka nayo tuende down beats down papa.
Bad girl,
bad girl career ya nafanya na esa. Only fan mindo recording is a
videsa.
Dema uru lakini ni peng
makutesa.
Don Julio anachina bila chesa. Namba uno mine mzinga na namu. Nikikamu hatupotezi ita.
Hatupotezi.
Namba uno mine mzinga na namu.
Bye.
Easy come, not too much as
it
down.
When you drop it down, love on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth one day, yeah, that's what me prefer.
We're setting it right.
Set it
for the weekend.
Pick up, set it. Pick up when me set it, you have it. Pick up, so when me set it, you have it. Pick up,
somebody say pull.
Hashtag energy bashment.
Yeah, yeah.
Hey, 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 hey.
They call me DJ Bash.
Yeah, yeah, yeah.
Let's go.
When you drop it down, up on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth one day, yeah, that's what you prefer.
Hey,
set
hey,
it,
hey,
pick up, set it. Pick up when me set it, you have it. Pick up, so when me set it, you have it. Pick up, sim sima. Uka the keys to me bima. Kisikia Kim Jong Kotu na juan kuririma. Female Benzima, goddamn na go ina. Reproduction tunaifanya backstitcha kaldina. Bad girl didi, bad girl career. Nipate ex Tuesday nikiwa wombo. Rosa nyoro, fika fiti. Siku zombo tote tunawashombor.
Mind me, I look where you there. Your girlfriend know me better than them. Mind me, I look where you there. Me cause problems everywhere me I got step.
When
me
drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth one day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up, set it. Pick up when me set it, you have it. Pick up, so when me set it, you have it. Pick up.
Yeah, ni chape chape, chape chape ni seti. Yeah, ni shande shande, shande shande. Goja mapikin, vaka lale, angoka nayo. Tuende down, niche down kwa carpet. Bad girl kariri anafanya na kesa. Only fun, mindo record ingiza videsa. Dema uru lakini ni peng makutesa. Don Julio ana bila chesa. Number uno mine mzinga na ni ngam. Niki kam na tupotezi ita. Number uno mine mzinga na ni ngam. Niki kam na tupotezi ita.
When you drop it down low on the floor, yeah, that's what you prefer. Put your money where your mouth one day, yeah, that's what me prefer. Set it, pick up. Set it, pick up. When me set it, you have it.
Umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini?
Hey, hey,
paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini?
Nayo nayo asapa ni kalito.
Kalito.
Kuna bash na buruka ka mosquito.
Mosquito.
Kabaridi na vutia mamito.
Mamito.
Leo kuna waka jo kama jiko.
Hey, 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 hey.
Kama jiko. Ndanya bash watu wamejitepa. Wamesunda shasha hadi kwa ngepa. Nika ita Sasha, akawasha shada. Zika shika tukazima jo kwa mkeka.
Mkeka.
Kura uka nika do kupiga ngasha.
Ngasha.
Nikikam Sasha amenipakisha. Pesa kwa bahasha,
bahasha.
Pesa kwa bahasha, hey.
Nayo nayo kana tesa mweke chimba. Kana moto kana umiza mweke chimba. Bad girl, bad girl, mweke chimba. Chimba, chimba, mweke chimba.
Nipeka mweke sina bahiro. Mwekizi wanzamu zianze kuyo. Kwa maiki ni bro, nani naleka show. Nipe matia ndimu nifungu weko. Talent ina grow, watu wana blow. Mini mina producer nana studio. Ina mtu kwa dance low, nana itasha mom. Na DJ ana waroga believe you. Risasi na Suzuki ni ma bro.
Hey, hey,
chiki na watu teko sira show.
Hey, hey,
bele tata go, yuki jepa do.
001, show yourself, stand up, let's go.
Misa DJ, design your song usi delay. Misa DJ, cheza mpandisie wase. Mr. DJ, design your song usi delay.
254 flow. Just 2 hours non-stop.
Resources are looking to your name, yeah. You're looking to your game, yeah. Katika adi yaku saka fame, yeah. Tuki wa shita sana msi blame. Club imeja wengi madame, yeah. Chaki kila kona wako came, yeah. Kijerudi ya song ile same, same. Ndanya nipakusha waka flame, flame. Watu wata kuma willy willy,
willy.
Watu ngisha style kali kali,
kali.
Bashman style.
I love the way she tangle and me love the way she whine. From 9 to 9, yeah, she with me all the time. Telling everybody that she wants to be mine. Love the way me sing, yeah, she love the way me whine. Love the way me bring it on the microphone line. Ask DJ Brian, don't change the songs. Me love to see my ladies move to weed bones along. You can see I don't wanna be alone. I can tell you wanna hear me sing the next line. So me better bring the punchline one time. So me better bring the punchline one time. We better bring the punchline one time.
Move your body just the way that you like. Timisha. Move your body just the way that you like. Timisha. Move your body just the way that you like. Timisha. Move your body just the way that you like.
So me better come straight with what me want to give ya. I want to see you move along and come again, ya. Girl, you make me wanna come bounce along, yeah. The way you move, you hypnotize me, ain't a lie. Girl, you got the real and all of it, alright. Now me bring it up, back up in the light. Girl, watch how me move, feeling up your vibe. Body language is the only thing tonight. Every guy around wants to feel your vibe. Can I be the man to tell them, take a eye? Damn right, you can walk towards the light. Girl, me know you are so wicked, ain't a lie.
Body just the way that you like. Timisha. Move your body just the way that you like. Timisha. Move your body just the way that you like. Timisha. Move your body just the way that you like.
Shika hibi, shika mwili wako. Cheza kama we una kiuto. Wawili wawili hizi ndio michezo. Joda, cheza karibu. Wala usema wataona wivu. Hivi ndivyo situ navo cheza. Shika hibi, shika mwili wako. Cheza kama we una kiuno. Wawili wawili hizi ndio michezo. Joda, cheza karibu. Wala usema wataona wivu. Hivi ndivyo situ navo cheza. Wala usema wataona wivu. Hivi ndivyo situ navo cheza.
Timisha. Move your body just the way that you like. Timisha. Move your body just the way that you like. Timisha. Move your body just the way that you like.
This is how we party on a Friday.
This is how we party in a holiday. Ni kila siku kuchachisha.
Kuchachisha one time.
This is how we party in a holiday. Kabla wakati ujaisha. Cheki matu nyanya vile nimechoma.
Hadharani stambu wa kimaifu.
Lisa wipati ina holiday. kila siku kuchachisha ni kila siku this how we party in a holiday kabla wakati ujaisha
you see ni tuko new bash na mna budget ya kesi kutembea na cash nataka majozi zote ngori ni skatiwa ateri joni nyote na kaweni wakwa weni wangu sa zote kujifanya kuku sana wengi wanakuchemsha maji Kutumia na watu wa rosha Gizgiza vile naikula Dwengini wa rali Naifanya inakuwa tamu Hadi manibuwa na idai
Sini kawaida nani ya pati utapatana Wamedunga vitu kupi na zimewabana Cheki matu nyanya vile nimechoma
Hadarani samu wakima
Nisa wipati ina holiday Ni kila siku kuchachisha
Ni kila siku
kuchachisha Nisa wipati ina holiday Kabla wakati ujaisha
Si mnajua ni gita Demi ya pita Ali divorce na pita Ati junajua gita Na kame iva na gita kasinyorita Kwa siku ni spumona music ya nime katzika Kanil kwa handes manzejo wa kezi shika Ni kukatema kwanza ni pitia marema Ni cheki form kane zangu kia ki Ni denge appetite ya kudema Ni avoid kuhema Juka unaweza ni heri unge sema Uneza kuwe meza Ubaki mepanguzwa
Hadarani samu
This how we do it.
This how we party in a holiday. Ni kila siku kuchachisha.
Ni kila siku.
This how we party in a holiday. Kabla wakati ujaisha.
Ustinda kula Merry Christmas. Namkuja sherehe namkose pia kuja na jiba. Napiga sherehe umekuja umepiga mastibas. Bali kwa sherehe ukipata mtele pia meisha.
Nika tuko F2 ndidi Fina Super Maka tubebe kama miracles of Jesus John Minor
Vika Vika
Massive kamzozo kazoze matawini ogana Na kwani form ni gani kasichana ni mrembo flani Paga seti zizani Tazuka kunibati Pura diskosi yani Predator na uja taxi Rasa napiga mbati Tishoto jani kaki Astende misilali
Silali
Njengia nataka ngapi
Mangapi Mangapi
Resa wali niona wapi
Awapi Awapi
Sungoja na kamstahi
Sahi Sahi
Nastenje misilali
Silali
Njegia nataka ngapi
Mangapi
Mangapi Nisa mali nyona wapi
Hawapi Hawapi
Sungoja na kamsahi
Sahi Sahi
So basi digi dikla Mbichi Wanda Mbichi Lip gloss Mbichi Shali Mbichi iPhone Mbichi Nywele Mbichi Kila kitu mbichi Toka juu hadi chini Dikla Mbichi Wanda Mbichi Lip gloss Mbichi Shali Mbichi iPhone Mbichi Nywele Mbichi Kila kitu mbichi toka juu hadi chini
Miss 40 una hima Mi hide mbina chuli hata kupona Chrome jean after shots ni kuchoma Ni kuchoma, ni kuchoma Miss 40 una hima Mi hide mbina chuli hata kupona Chrome jean after shots ni kuchoma Ni kuchoma, ni kuchoma
Mrenga ni mbichi, mbling ni za isich Mpwani body shati bagi ndani g-string Jana aching leo kwa mbo kesho Christine Yani mama lafu maike lafu bibi Malika ni visa afi kama ibe Situli sunda kama over juu ya dibre Kwanda kani mbichi buda siezi ziata inje Uko only fans unakata ni kudi Nganya kasi mbichi siezi panda yoni lori More money more problems uwanga ngori Na uko daista ni nwa super kama 40 Badala wende lecture wako kwangu hadi jioni
Yo upenda nikiva vitu tight Alafu Waseme baby me and you tonight Ina makiasi aa wesi demshai Na ni makali wacha stories up all night Chiki inasonga left na right Besi siwi rushe left to right Kana toa form show tuko sight City girl anawaka kitu
Stenje mi silali
Silali Silali
Njengia nataka ngapi
Mangapi Mangapi
Lisa mwali nyona wapi
Awapi Awapi
Sungoja na kamstahi
Sahi Sahi
So basi digi dikla Mbichi Gwanda Mbichi Lip gloss Mbichi Shali Mbichi iPhone Mbichi Nywele Mbichi Kila kitu mbichi toka juu hadi chini Dikla Mbichi Gwanda Mbichi Lip gloss Mbichi Shali Mbichi iPhone
Check my stash and it's just bakshish Biggie a blood for some Bob Marley Apona Mali swaf swaf daddy Nazi nafika chap chap
Tongo wagwan
Tuko senare tunaseti na meko Ashtray tunatumia mbeko
Check it over, check it up, check it up, check it
Shida ya fesco Jabana reggae mama vimto special fly kosekane. Maganda yameibwa kiwashe. Ama gazeti, lazima leo tunaseti. Ankara, vande muti Ankara. Kejani Ankara, amina wata Ankara.
Comédie, la comédie.
I see the smoke pass outside me window. Me give a puffy to my next door neighbor. Mazima teja. Mali na letwa.
Na walk na shash. Na gundu kwa shop. Na uza mabab. Na hepa mafom. Siku mbwe. Sija tuna bro. Nikupima bro. Na kuchuna bro. Madirimba. Wame sitiza nelinga, ati wana daima jiba, jiba, itabaki wame lipa, tumini ya di teacher.
Energy.
Wasichana wakaniondesha, nasikia adi exo muskivya na nyonyesha. Ushe, ushe rati, ushe, ushe rati, ushe, ushe rati. Nongo panga sana ushe rati. Ushe, ushe rati, ushe, ushe
shorter the guest, shorter the monkey, the longer the tail. The bigger the foil, the bigger the heart. Panero kumoka, the bigger the loans. Fashion me to muka ni kuru bend. Kwa breakfast kishash mdo na depend. Bend, akibibu depend. Sema, akibibu tisema. I wish nipate Sabina, before nipate Joy. I wish nipate Gina, kasubaru boy. Same day alitaka tufanya kitu wata enjoy. Alapona Nicole,
aki we uli ni enjoy.
Ushe, ushe lati, ushe, ushe lati, ushe, ushe lati. Nongo kwanga sana ushe lati, ushe, ushe lati, ushe, ushe lati, ushe.
Squeeze you skip a mela but don't a menza. Uchi mbaka hapu hauna hela ata kucheza. Ushinda kwa klabu na makonyagi juu ya meza. Alinonesha tabu juu sheratin kampoteza. Sheratin kitu kubwa hika nairo wezi gno. Kama fizi geri kubwa chunga bibi wezi no. Ogopo ule mtu demi yako wanaitanga bro. Both anini bro wana kuchezanga kipro.
Wewe
sanya prikicho wana kutoka kikicho. Kipuza yako wakipata itayonya kwa kisogo. Tio shirati tabia zetu joni mbovu. Utajua mademo wa kamposi kidogo.
Ushe, ushe rati.
Chatu kopa tuned in right now.
Ushe rati.
Prince Wangwa.
Ushe, ushe rati.
Na kampo zote ziko tuned in. Shout out to you, let me know where you are.
Ushe, ushe rati. Ushe,
yeah.
Ushe rati. Ushe, ushe rati.
Alitisha fea, nikasema sina, na amejileta. Makofi kwangu, makofi tena. Ameitisha pizza, na niko na unga, na viazi. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena. Alikuja kwangu wati ameachwa na mume wake. Makofi kwangu, makofi tena. Walituma pesa ati wrong number na niko na fuliza. Makofi kwangu, makofi tena. Wako wake bado ni wako wangu. Wako wake anaishi kwangu. Tulijuana uko kwangu. Alafu leta akaishi kwangu. Situation inatufananisha. Alafu rice bread inatushikanisha. Alafu pombe inatuchanganisha. Kidogo kidogo inatukosanisha. Napiga luku moto mbako nashtuka. Natoa moshi alafu napigia zima moto. Nafika huko naingia kimangoto. Alafu nikitoka mtu kanga na watoto. Alitisha fea, nikasema sina, na amejileta. Makofi kwangu, makofi tena. Ameitisha pizza, na niko na unga, na viazi. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena. Makofi kwangu, makofi tena.
I think you fell in love too fast. A freaking night and a cool rush. And I remember you refused to kiss me. Now you're using my toothbrush. You say you think I talk too fast. And that I'm not your type. And you don't like the hype. Cause your daddy is a preacher. And now you're wearing my t-shirt. And I don't want this night to end. Before you know I love ya.
Vocals.
And I don't want this night to end. Before you know I need ya. Na muda usini ishiye. Ni kwambie I love ya. And I don't want this night to end. Before you know I
on a Friday we're gonna keep it.
I'ma keep it short and sweet, yeah. DJ play the song on repeat. Body on you dance to the beat,
hey.
How
hey,
bolivo come
hey,
out and I feel so sweet. How bolivo come out.
How does it feel right
so
now? Let me know.
Short and sweet. DJ play the song on repeat. Body on you dance to the beat. How bolivo come out and I feel so sweet. How bolivo come out and
shout
I feel
to Brian
so
for this one.
He yeah, creep me bed seater. Na sina kiti sota kalia kitanda. Eh, he kitanda na ni 4x6. Usingizi wapono koku 6 feet.
kabla nizame 6-inch deeper. Achani seti mood na maudi na ngoma za ma boys wa sauti. So hini roba doba twist toka desima. Itapo feo ki participate. Vile nimejitole onge junge appreciate. Lighting intimate 1+68. Usirush hata kitoka sai you still be late. To set a chance up to feel regret. How much higher than this can you ever get? Hini Mount Everest. And by sunrise I'm gone. I'm not here for that long. Keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Habolibo kamatana feel so sweet. Habolibo kamatana feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi odi dance to the beat. Habolibo kamatana feel so sweet. Habolibo kamatana feel so sweet.
Mi shuka now. Change cut na sound. Masking go mingi na izo dead kingdoms out. Eyo selecta, koda lafu, koda lafu, koda tena, koda tena, konza juma stingoni. Kwelo adeista, Emily, Emily. Atoti na mebeba, heavy, heavy. Anakaka Gen Z
22-23.
Nole rapu penda masanteni, enemy, enemy. Inadi na mataji, tukile dividedi. Marifo zimewaka, bantendwa na ya chemistry. Kekere emusha na Hennessy. Tumefika na masenke na masupi ni legacy. Stingon za kiji, za kizing zing. Na mapet koma mbati na mambling bling. Old school, kama vanda sana village. Nasikiza maribi, cartel na kibridge. The DJ dope again, just put it one by one. Mambo ni vulai, it's half cypher. Eyo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena, goda tena. Konza chuma stingoni.
Energy Bashment is the show. They call me DJ Bash. Vibes too on a Friday afternoon. In La Kubalika, let's go have some fun.
Niachenya shi pite boss kwa ni mini nogo. Skose nungu baby girl ni ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunye supu. Shake that thing, hadi ukuta marafuku. Kaende kaende, kifo cha mende. Una ninyonyo kamba maembe na tembe. Kemi bubu vitu zetu usiseme. Wacha wabaki wakidhani kuna venye. Peleka juu, peleka chini. Siogo peku, daru wa mini. Ikishika sana.
Maordinari mkweria, let me know, let me know. Keeping in Kenya today. 2-5 flow in the mix.
Yeah.
youth wanna rock heavy metal and design ya chuma. Na preach ghetto, so ampia tuna kujestream ni nightmare kumejama kruga. Kila mtu anadai kukula, I got shine na si type ya jula. Underground nime hike masua, meditation, medication juu my style yokiwa. Content mystery kama line za kuda. I got links, si kind ya Cuban. I got juice, si German Buddha. Wagwandan confused nime come na juda. I got five on it kajuma. Nilikuwa ready sija happen sooner. Ustake jua, na Christ I'm sure. Juga na just flow,
tutani time ya rumba.
If I make you my business, I suffer no loss. Cause I'm in love and it's showing. Don't force, can't separate. Baby, no love, keep me away. I take you on tour. Pretty baby, I'll give you something to live for. My girl, extra pressure, baby, when you whine and boss. You're killing the boy, of course. You're killing the boy, of course. You're killing the boy. Extra pressure, baby, when you whine and boss. Of course, you're killing the boy. Of course, you're killing the boy.
Bread and butter, food when you win and trust me better. And then we wind on the food like sugar. Biggie and Roger.
Slow down baby before you get my babies. You gon' make the man them go crazy. I catch a kucheka na mimi. Neza ah, loko kose kuwa mimi. You say you wanna bam bam with me. You say you wanna chop my money. You say you wanna call me daddy. Oh, I can be a sugar daddy mama. I can put you on top.
Put you on top.
Put you in a song.
Yeah.
Baby chop and chop, don't stop. Cause you're the sauce on top. Baby.
Extra pressure baby when you wine and pour.
Anpenda chicks, anpenda tiger, anpenda hizo hip six, sisi nkiwa bamba. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chap chap. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chap chap. Kudate, ay, inatuteta, ay, ay. Inakana mwa, anamba nala, ay, ay. Kudate, ay, inatuteta, ay, ay. Inakana mwa, anamba nala.
Cheki, cheki, mina we, ah,
tunaduzima.
Sarenda, take over, joa, angusha
mabitha.
Baby, si ubendova, kwanza venye inafaa. Sia, inachocha, mina pena hiki. Kidikida dikida pale tu kwenye machuwa. Mina sikia sikia ni kama ni komandom. Saini kwa zone mamizinga ni za chrome. Manzi unanibamba mahali ni tachukua lon. Na kula matu bahali pale sehemu flani yani. Na utamuaga misi jui joni bajigani. Nikimaliza utasema joni nani dadi. Hali krezu lebo ya mashinani.
Anpenda penda kuzilika, anpenda chika, anpenda taiga. Anpenda hito hip six, sisi kiwa bamba. Anpenda hii, anpenda that slow but yende chap chap. Anpenda hii, anpenda that slow but yende chap chap. Kutate, ay, inatuteta, ay, ay. Nina kana mwa, anamba nala, ay, ay. Kutate, ay, inatuteta, ay, ay. Nina kana mwa, anamba nala.
Sina penda kuzienda, ten over ten imejikenda. Mzabibundo agenda, figa ni nane si utapenda. Chora saba,
she's a penda.
Sita, 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 enda. Na kupenda, nitakupenda marakata.
Aji for you,
enda. For you, necha mabela.
For you,
necha pamela. For you, necha mabela. Kumbuka itaya hela. Vitu mitatu, susikizi msela. Kuna ndovu, kuna matopezi kipata. Nani na tela.
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda taiga. Anpenda hizo hip six, sisi kiwa bamba. Anpenda hii, anpenda that,
Anapenda bima yangu juu ya venye inakitoka. Niko hapa kaloleni tukumboka. Demka mejibeba independent na nafocus. Nafikia twende wapi mdeo deres. Kapitonga Vindon dada wada na wadada. Wezi niko peana ma MC mafala. Kila flow na seti vitu deli na sipala. Nkitokia na kapengwa na shanga aga aja. Twende basi wapi nuku ni mekladi. Sana kona nani hizo nzabunuasi. Bas nipe na fasi nkona hospa wa farasi. Nataka twende wapi haya anzisha safari.
Anapenda kuzilika, anapenda chicks, anapenda tigers. Anapenda hizo hips, hips, sweat is kiwa bamba. Anapenda hii, anapenda that, slow but ende chop chop. Anapenda hii, anapenda that, slow but ende chop chop.
Kutate, ay, ina tuteta. Ay, ay, ina kena mwa, anamba na la. Ay, ay, kutate, ay, ina tuteta. Ay, 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 ina mwa, 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 mwa.
Make it seem much, ya buda cheza na nari, ati. Buda cheza na nari, Nike zima washa. Buda cheza na nari, yati. Buda cheza na nari, Nike zima washa. Buda cheza na nari, yati. Buda cheza na nari, Nike zima washa.
Kizima cheza na nari, wacheza na bash.
Buda cheza na nari.
Shika jaka, shika mtoto nini babula. Pige mtu kwani nini hola gala dance. Shike meza, shike onanga yani double dance. Mami do kisiko na rada kuna koto kisha. Gyoka ni kubenga, gyoka ni kubeng. Gyoka ni kubenga,
gyoka ni kubeng.
New position, new position, new position. Yala new
bang!
New position,
hey,
new position,
hey,
new position,
hey,
yala new position. Nike zima washa, buda cheza na nari, ati. Buda cheza na nari, Nike zima washa, buda cheza na nari, ati. Buda cheza na nari.
Rada rada ni gani, tuingie ndani. Juu misi bane minajua uko honi. Janta ni janta juu dundu inamata. Ganja farm, ganja farm, ganja wa janja. Kushoto kulia wana chora na masaba. Wana chora number 7
shukri wagri shukri wali ten 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 nasema shukri wagri shukri wali ten 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 yo katika tondosa na chigal rombosa rombosa kila mtu rombosa hey.
Nike zima washa buda cheza na nari ati. Buda cheza na nari. Nike zima washa buda cheza na nari ati. Buda cheza na nari. New position, new position, yala new position, new position, yala new position, new position.
What do you need for the 254 today? Let's go.
I mean, it's a nice and lovely sweet, that sexy girl, she's a girl for me. I mean, it's a nice and lovely sweet and sexy.
Energy Bashment, we're on fire, we're on fire.
We on fire. Niki wana yeye niku fire. Walking your man away wana guaya. Fat girl, she's on fire. Oh yeah, we on fire. Niki wana yeye niku fire. Walking your man away wana guaya. Fat girl, she's on fire. Oh yeah.
They say I'm a fool, that I'm going up with a girl like you. You miss in a mambo, you know that too. We see when I worry, you know I got you too.
You know you are running with a champion. Batman with all the connection. I'ma give you all my attention. You are my number one girl, yeah.
I mean, it's a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me. I mean, it's a nice and lovely, sweet and sexy girl. She's a girl for me.
We on fire. Niki wana yeye niku baya. Wakinyona nawe wana guaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah, we on fire. Niki wana yeye niku baya. Wakinyona nawe wana guaya. Bad girl, she's on fire. Oh yeah.
Baby, see your gope karibia baki baki. I love you when my baby me and you when my shito shito. Na filo meji beba hapo nyuma waini waini to. Mzuko meni shuka bana lotamu. Kasheshe nyingi miwaga sipendi. Ina ganji nyingi uneza tu sipendi. Bad girl, super tana tu weekendi. Na kila nikicheza anadaya endi. Anadaya na hari kunimari. Lakini anadaya dipo ya mahari. Na mwisho mwezi ikifika na salari. Anadaya nitoa kitu ya mshu.
We on fire, niki wana yeye niku baya. Wakinyona nawe wana guaya. Bad girl,
girl, she
this show is on fire.
Oh yeah, we on fire.
Nikiwa na wewe tuned in.
Nikiwa na yeye ni kufaya. Wakiniona na wewe wana kwaya.
Wana?
Bad girl, she's on
fire. Iningine.
Kine moto sana.
Show moto sana on the daily energy radio. Bash, bash man.
Inya wale wote walijout tukianza miaka 10 zimepita na bado tuko hapa.
Somebody say
Ini akina nani?
Ini ya wale wote wali doubt tukianza miaka 10 zimepita na bado tuko hapa. Niliambiwa kitambo sana cha kupenda wakuchukia alafu upende tena. Hiyo kitu sikupitia kwa hii biashara. Biashara ngumu, biashara noma sana, lakini nafanya maneno kama vijana. Na hii nyingine moto sana.
Moto.
Moto sana. Gini, gini, moto sana. Chwakano, gale, moto sana.
Keep going.
Inya mafanzo wameko na sisi kwa kwa leo na wala wameongezeka.
Kwa cheki.
Nimekuwa na tupambo, mekuwa tuje miote. Na mko wengi, mekuwa fini wote. Kewa kitu, sao shida za maisha. Kitu na kustress, unayachilia. Wache kurarukie vibaya sana. Na ingine moto sana. My moto sana. Babs on the babs, track, oh track. Gini, gini, moto sana.
Energy, energy.
Got it, moto sana.
Babs on the track, 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 oh track.
Gini, gini, moto sana. Nikajua team boots, jeans, t-shirt, cologne kwa mwili. Imeitika, weekend imefika, lazima loga junda. Na piki alfa na kuja kunchukua. Na toto na wili wangu wa wili wake. Round uni kuchumbua mpaka che. Dijana chilengo majab sana. Akiambia watu ni moto sana.
Iningine moto.
Moto sana.
Kama jua Nairobi.
Iningine moto sana. Chwakano. Moto sana.
Ukituona ndani ya club samahani. Hawa magrupi ndani ya fane na madame. Tukipatana ndani ya club oh ni aje. Tukipatana ndani ya sampro ni aje. Tukipatana ndani ya club oh ni aje. Uko flani ndani ya love na mezame. Ukituona ndani ya samahani.
F2 na sika na chika na zika na dika. Mistari mizani methali mezani. Ulithani ni nani amekuja kubadili family zote za ghetto na mento. Vitendo minendo hebu punguza mapupa za media. Kipindi ni ya MAU double penye si struggle. Kupita tu milango za danso ni jasho za dando. Iwe hard kwa makumasho tuko macho macho. Anko ni peheshma lazima hasla tashiba kabla lipekeja. Teja, fadhali we kilema, yeah. Hema, kabla la lejela, yeah. Sela, tigika na mabega, kubali we ni memba, memba, wahenga walisema, gema kisifiwa, nazimu utazidiwa.
Biko flani ndani ya lab na mezani, ukituona ndani ya club samahani. Hawa magrupi ndani ya fane na mnagame, tukipatana ndani ya club ho ni aje. Tukipatana ndani ya sapro ni aje, tukipatana ndani ya club ho ni aje. Uko flani ndani ya lab na mezani.
wakitumona ndani ya slum. Soma ribaji ya wenyeji na semaje, soma gazeti za dandoras na semaje, uko kwa mikono za polisi utahepaje, umekutana na jambazi sijikate, uko flani wakibatani sijishashe, kama unagode na kilaita siukibashe, zikusanye, usijibanze, heri ujikaze, wasikufate, ni mapema itabidi ujipange, hawa mafala awataki situmange, ipate kwa club lazima wajirushe, tupate kwa slum lazima tuwakilishe, tupate kwa show lazima ujulishwe, ni hip hop, ni hit song, I distort, ni single, ni ligo, ni lito, ilipyo, UK, double, O, M, U, double. Uko flani ndani ya love na mezame, ukituona ndani ya club samahani, hawa magrupi ndani ya fane na mnadame, tukipatana ndani ya club ho ni ache, tukipatana ndani ya staff ho ni ache, tukipatana ndani ya club ho ni ache, uko flani ndani ya love na mezame.
Energy Bashment in the mix right now with DJ Bash. Shout out to you for locking in.
Hey.
Representing the 254 right now.
Greater than you.
From the IP, what you got CT, and your Dandora, UK double O FLNI, philosophy study, claim my brother way to quit your vacation, to cock a meeting prison, positively taking, pass the creativity in the league of poverty, bring it in the leg of Kupoteza, but so the way to go with the mother, na Catholica, to Shaskia, Comedica, hip hop, open to your mind, judge the red judge, what is in the man, poverty na him, hungry society, hip hop, philosophy, Kozimun, Sisi, to farmer the remento, hawa tu elewi, staka na kapa, jotu koka, anavotaka G.O.D. Isi N.G.O. Muthi, wanafuga D.O.D. Kwa milango za ofisi, sisi, tutale afisi, kukiharibika, nisha go missing polisi, mbona wani hisi. Dandora, Bako kichubi misi musi, zao misi gusi, kwa o misi fiki, wao hii musiki. Obviously nisha dharao system ya fobao, sauri yao walifuza kimba serbegeti, shule hosi tupo kamiti. Ishi na fakchubi, lazwali mochawi, kabla hii safari. Usikwe, nani ako tayari, Dandora ndiko cinema. Vipi man, wacha walk uje slow, upate zitu meja vunja low. Mbrasa kuangasia, kwa togo kuga, mulikia, masiti ya IB shedi kutaka kuga. Mwana bi, wakumbuke hauni hii Babylon haitaki tulipe bills. Yo vyote, tuna manga still. Na skill skill, tuna manga skull full for will. Ya msikari, ikawra, MOB. Iphone, CD, Dandora, Dandora, UK, double O, MD9, Demo, Mo, High, Eyo, MOB, 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 Eyo, CD, Kira, Kira,
exactly what I'm doing, where I'm going. It's like I'm walking in clouds, look, I'm flowing. Need for coffee today, I'm already so awake. I'll make chapati, hot cup of tea that calls a body. To celebrate a new day with a new mission. Wish we'll face the day long with a bright vision. Look, I'm from the studio last night, and God knows damn, the song turned out tight. Song after song, what the heck can go wrong? See, now Robbie got me flowing all night and day long. So as I step out the door, I make sure I look fresh, fresher than ever, with a cap and a smile. Starts on Monday, the smile is still on a Sunday. I keep the sunshine, I'm going
to be.
I'm so happy, happy as a damn, so happy. Today was the day
I was Friday, we're happy.
I'm so happy, happy because I made another day for me to be my happy day. Every day,
Bash in the
day I'm so happy.
Energy loud and clear.
Yeah.
Homie, I'm happy as a candy.
bouncing off enemies like a Benji. You can't see or perceive West Kanji. I ain't bragging, but damn, I'm the man, G. You can be anything that you want, youngin'. To me, I'm in the fame game and I love money. I love females that look good and smell lovely. Lovey-dovey and cuddly while I'm rubbing. It's a rhythm of the gangster you ain't knowing. Hold on, though it's the gangster they love on them. Hold it, and maybe never let him go, homie. I'm honest when it comes
to the things I'm running. One time, let's go.
Definitely G, up in a good way. Beautiful life from doomsday to newsday. Explain this, traveling on a Tuesday. And spending money on any given Sunday.
We're happy.
I'm so happy, yeah. Happy as you can, I'm so happy. Today was the day I woke up with a smile. I'm so happy, happy for the man another day. For it to be my happy day, every day's a lovely day. I'm so happy, happy as you can, I'm so happy. Today was the day I woke up with a smile. I'm so happy, happy for the man another day. For it to be my happy day, every day's a lovely day.
Been pissing these cells, man, they telling me lies. What they're telling is be broke to the minute I die. I'm a hustler, baby, that's what I'm doing out here. Feels good being capable to buy me beer. Buy you on your crew, it doesn't, ain't that nice. To afford them earrings, now ain't that nice. Walking a mile in my own shoes. Dub side on the flip side of my own shoes.
So good, chilling out your crib, getting bruised. The top of styling, not to your hair so cool. That's the L, ain't a dying case. You're too slow. This is where you jump till you drop. You gotta know. This is it, though. Stop what you say. The hell what you heard. This so lovely. I'm so happy and he's so happy. Man, I guess we too happy. I'm so happy, happy as you can. I'm so happy. Today was the day I woke up with a smile. I'm so happy, happy for the man another day. For me to be my happy day. Every day's a lovely day. I'm so happy.
Niko tight kama bikra Ibra na chema fikra kama elimia ikra. The hustler mepinda most wanted kama jira. Fly track dark nigga. Cheki taswira kauli kuona bari. Hii game ni meimari. Jemedari kama mula umari. Natema mistari kasi kama
disasi. Mas
na asi niko underground kama basi wadui. Rasi unijui. Naweza kuwa rafiki pia naweza kuwa dui. Mini full murui. Natoka niko toka mbali. Kakae mkubali EMC mkali. Wanatambua kila mahali. Naribu sijali. Naribia ata serikali kwani kitu gani. Naishi kwenye ulimwengu wa generali. Naongozwa na riali sio madidi. Hali inanifanya kuwa gaidi. Na bado na faidi niko full kafidi. Fosi kikosi kwenye rapa bosi. Misosi wagosi wanazingua kaya. Na wote ndani ya sanaa wanayojuza kama malamada. Ibada hustler full.
Tunawapisha bao, tumejihami na mapunchline kibao. Kikosi cha mizingo kwa mao mao. Tunaripia kwenye mavi wanja zao, yeah. Tunawapisha bao, tumejihami na mapunchline kibao. Kikosi cha mizingo kwa mao mao. Tunaripia kwenye mavi wanja zao, yeah.
I drop flow like cannabis, is this can I bust? Just like a boss, lose trust, bust your jaw, it's your loss. Be the boss, tossing the lyrical flaws, causing us to be flossing. A portion, approach with caution, pausing, distortion, fast like the ocean. I sip a potion, my first notion is game erosion. First verse explosion, fakes are posing, hoes are exposing. We all lost the chosen one, the prodigal son. Where it all begun, how it goes and how it comes. Money ain't funny, streets is hard, cold and dark. That's why I spark from the heart, part, don't give a fuck about the chart. From the start in the neighborhood, dogs bark, bite victims in car parks in broad daylight. Put up a fight, try to pull out a knife, lose your life, think twice, aight. Your soul is the price, like a game of dice, cold as ice. Red, black or white, red eyes with blurred sight. I still write, whether I'm wrong or right. Take flights to reach higher heights. We get high to get by, struggle to make it. So we hustle and take it, barely make it. Ends be, ain't it, unfortunate. Fortunate to be what we wanted to be. Your ultimate destiny for infinity. Life's a test to me. I got a pass, make it back. Excuse me. In a fat car accident, my in a fat cast. I had beef. Last thing I heard was the blast of the eagle. Not a bird, not a word on the streets. The end of the world. Kinga. Bash.
Yeah, niko na home nyingi kushinda my boys wa Mike Rabah. In fact, chakwa mkimbizi na John ndio night wanga. So sinafaini patie hivi my calls na Mike Saba. Kwa kuleta hadi ya taharuki, toka anduki. Kampangaji mwisho mwezi landlord akidai kwanza. Hata kabla ndibishe mlango kubabai kanga.
waka ushe, aka Sub-Zero. Wamefreeze joto, wana die flana. Temperatures zimepita za huko Mombasa na mbali sana. Zinedine Zidane starting line up ya Real Madrid. Na hiyo inamaanisha huku utoboy kudai number plus striker wao shachoka kohoya na die sub ha. Ni mambo na kumark territory, kwa hivyo madogi za mita zingine ziko joe mitani hapa kuifanya iwe ngumu kwa ujama yoyo kubai manga kunimwagia unga ili kuona unga ya jogo kimwagi kanga. Sa zingine hata blue ya madondo sijaipata, wanchuani ya taros kwa ile noma ni shy hata. Situation ukuta nyuma ya mgongo kashai vana in the process, I can't take it no more na die kamba. Tishia kutihangi hivi ama kutreaten kutirusha kutoka kwa building kama KCC akili zipato kiko flow ni die fast. Juma hita wakisikia hipo watafry sana smile. Shida ule jamana kwanga kwa promo ya chai chapa. Today is flying any time kwa socks uta waiganja. Lafu tukishaji bonga fresh ndio roo wataigana.
Tunalikia kwenye mati manje tao. Tunawa kuna kao. Tunatihani na mapashka kibao.
Nikola pa kwa pa mziki mzuri wa kwa pa chukwa famous. Ama jua lisi ya marapo pendo na madame plus wana titeli resist. Wezi interviews na mimi kundo metu wa lyric video kaita million views up.
Aminia
Ishinsky.
Here to serve you some good music, don't you get famous?
Kwa kwa pa mziki mzuri wa kwa pa chukwa famous. Ama jua lisi ya marapo pendo na madame. Kwa mziki mzuri wa kwa pa chukwa famous. Ama jua lisi ya marapo pendo na madame. Baso na tita ni resist. Wezi interviews na mimi tundo metu wa lyric video kaita million view bad.
Aminia
Ishinsky.
Do fine flow today. It's Friday.
Etinyashi area sulikam na ubaye. Ikwa tusema area tunge kwa mia ulaye. Merudi wa sani wakanza kwa mbi wa retire. Sekula lakini unadika gospel fire. Siliva lie. Najwa nta sauni kanko madreba juzi walai. Nilipanda matatu na trena siuzi magyai. Nimetoka mali ya isena si shirogai.
True story.
True story. Kato si mtarudiana lakini atujaya chana tunarudiana kwa nini na mazali wa inshallah. Mina vijana wawili tutazidi sana kando na kukosana ni amini. Tuspimani akili mina kicha. Wambia wache kujichokesha ulimi mindo ticha. Enye maze watata lini kujichocha juniklia. Tukismama ona mini miuna pifo.
Aminia.
Yeah, Aminia. 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 Fulani ya riba kimteja tu. Au kitoka ni ya change kwa keja tu. Najwe kilia ni mtu anataka favor tu. Kila conversation ni ka deja vu. Maisha imejana watu fakes yu wongo. Na visu zap ni dunga nkiwa geuzi ya mbongo. Washa sense da kabunga sawa na nyemele. Sezi ya pot kumwaga unga na jitege mea. Kimani kwa binadamu mimi. Neke mani kwa God si kwa sanamu mimi. Kasi kupendi sikufichi. No pretending hata simu zenu misi shiki. Kwe pisti kwa nini. Siko pisti ni amini minko bie. Na go through vitu real kaa nyinyi mimi pia. Maybe tuwa give beats au pia. Tuwezi yogi ya tiko rapa na tuwa hits. Kwa mimi amini.
He's a cause na decline unapenda pride and keep it alkiba and jetta akikuma red cook sublime ju reza kukari away man kusabaya ujiro yes ya zangu zikuclean kau kujuta stack hizi roo
touchdown 400 degrees go it throw hizi mzabu kuramo hizi mzabu kurumo tumbata na utumo ni katai kuru nafanya job nigri akasema naishi umo eshere dogi eshere dogi eshere dogi eshere rakan kamina rakan kamina rakan kamina minya rakan Ragan kamina, ragan kamina.
Shout brand Buden.
Keep distance.
Lomimi wagwan.
Distance.
Pineapple wagwan.
Keep distance.
Distance. Bonte bonte.
Keep distance. Distance. Keep distance.
Don't chambe.
Utapata chenye unataka na utajibu mashtaka utajipata kwa baba blanda ukicheza na mshahara nimetoka kazi ya luna nimepata mshahara kontra ni karagwa ami ni kukarangwa hakuna plan B hapa it's just me and my family ya wengine mother kambali na trapper ispesi na mata kubanja na mian less ni Benjamin na ukapa antaka 16 rounds anaitisha ka Glock watu wangu wa diaspora ni wa shift ka clock sikuandika I love you ilikuwa gata ipo na balance kwa brow miguu tatu tripod hi njege nitaka bribe ki mbege si cha mine hi denge nitaka pipe hi nyege joy die za kimoto za kimoto za kimoto za kimoto
his stance keep this dance his stance
Kono moja mbele, gine yenderembe Pile up, pile up, yoni ganjerende Zungusha kiuno alafu
Let me switch it up on time
Zungusha uyomblena
Watu wa hip hop wame
Chaende Kono moja mbele, gine yenderembe Pile up, pile up, yoni ganjerende Zungusha kiuno alafu Chaende Zungusha uyomblena alafu Chaende Kono moja mbele, gine yenderembe Pile up, pile
up, yoni ganjerende Let's have a dance, kwanza Kaleka dance
Zungusha kiuno alafu Chaende Zungusha uyomblena alafu
Pika smile cheki kam gapi statu Naku like naku mark 23 Digi da gidi nyasi ya gagwadu Una bend pose alafu na raru Pika, pika, pika statu Ino mkona alafu cheza na mgu Pika, pika, pika statu Naku like naku mark kama tatu
Pika one lege Tengisa kichwa ni kazi meshika kweze Kispaki anguka na yudwende Hapa ni kudance kubanju kama daily Sipige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingi Sipige makofu utachoka mikono itoma na
utamiss
nyingi Uno uno, bailando, unando Uno uno, bailando, unando
Pika, pika, pika statue Inua mkona lafu cheza na mgu Pika, pika, pika
statue
Naku like mekuma kama tatu
Goma na unikali nafanya ninu kika Wabakio mitu sitwa kipito mama vela Jutini kesha toka seta bakio mehema Na timi mindo kadere saita baki meheba Na suche kia Ndobaisha tubambo unaweza rudia selecta Lota shika sana juma bebe wamebeba Moja mbili tatu jeki nijesha tubeba Pulo pulo pselecta, pulo pulo pselecta Ndobaisha tubambo unaweza rudia selecta Lota shika sana Najuma bebe wamebeba Moja mbili tatu cheki dijesha tubeba Pulo pulo pselecta Pulo pulo pselecta
Pika, pika, pika statue Inua mkona lafu cheza na mbu Pika, pika, pika statue Naku like mekuma kama tatu
Asisi city girl And I set it for you Yoko na pretty girl Make breakfast for two Nanbamba ukiwa juu Na unanganisha migu Na ukitokeshwa na stool Tamaliza tu kwa pool You want another one Come take it from me Mebeba motherland So you dig it for me, so you dig it for me, so you dig it for me, so you dig, so you dig, so you dig it for me.
Pika, pika, pika statue. Inua mkona lafu cheza na mgu. Pika, pika, pika statue. Naku like mekuma kama tatu.
Brandy music.
Yeah.
Kushinda kama ingo, maybe atoke weekend. Askia napenda fimbo, mumu ita DNN. Kwa rada ya kumdhido, lazima nikapeng. Kukini mekumak, hai, cheki nitakudap. Nimekumak.
Ah, this reminds me, I have a song that could be the next set. Kukini hit mak, hai, nitakudap. Let me see if I can get it before the end of the show. No, I should say, next hit on time.
Neza kuspoi, neza kutolea form. Sia kina braga, diwe una nino. Baby doll, say my name, ni kumwagie
mado.
Ai, kukatika na kwa form. Sa wana idol, siku jimi naika na zoza na wababa. Yoto kia gatujo kanko na rada. Goshoto menibamba, hindo malinataka. Kuskini meka zoom zoom, ni meka ngam. Nishara dama root, zote zenye yo pass. Nishajua goshoto na penda gatu kubash. Kujo ni
kumwa na mkaka. Nekumaka.
Kuskini mekumaka. Ai,
That song is gonna make me do an urban tonic.
Cheki, adi, adi, songa, songa kama uko ndani. Niko na mali, nani amebeba kinare. Ukinitai, nacheza na madolare, ninare juu ya nare.
Big chin on the way.
Hey, cheki, nitakuta. Nimekumak, na lazima nakuta. Kini mekumak. Alafu tunachapa diva, dimba na kapeng choka diva, dimba na kakwela kameiva, dimba tunarola likwa dinga, dimba mechi dimba, dimba na kapeng choka diva, dimba na kakwela kameiva, dimba tunarola likwa dinga, yo. Man of the match, godi tena waga champi. Wote ni mewa catch, ghetto youth na mabombe. Nairobi na Iran na wa supply madebe. So baby girl, lebu popi yo champi. Sisi deny, jom super mini nice. Walai, kastana girl, naka napenda futa. Lazima lose, after chaku wa sashash. Alafu ziki nice, ana feel kuni. Shuri anapenda venye mi wana gonga. Short on target, evi kama madonga. Aka kapenga, napenda kuzichoka. Naka napenda mukuchu, na kuwa chocha.
Mium
Alafu tunachapa dimba, dimba na kapeng choka diva, dimba na kakwela kameiva, dimba tunarola likwa dinga, dimba mechi dimba, dimba na kapeng choka diva, dimba na kakwela kameiva, dimba tunarola likwa dinga, yo. Attention, cheki wame catch tension. Top chart saina receive duma mention. Cheki madoba zina seti wako billboard. Cheki madil jo, ukini cross utafota na maribe. Na kukijua bana uwasi bungi na mamwere. Mr. Bangu kini taka finga ibe. Na saitu nizo za costa di Eldoret. Walianzisha tuka change yo syllabus 254. Bana sisi ndio maticha. Izo mdomo sitabidi wame minimize. Kahuni tambui kipa distance. Ati daily tukomboka tunadikitha kipaji. Nikichunisha madoba yo. Usipo piga denje mapema hau ni party. Niko kwa bukla tunakata dogo dogo. Alafu tunachapa dimba, dimba na kapeng choka diva, dimba na kakwela kameiva, dimba tunarola likwa dinga, dimba mechi rimba, dimba na kapeng choka diva, dimba na kakwela kameiva, dimba
Kimba tunarola niko diskia.
Like a boss Zimiri tumebasta wa medina. Nakani home bila demi mista kuja. Niko kigad fegi jasta nista shuka. Hapa nipanda shuka msiki tambaruka. Zimiri tumebasta wa medina. Nakani home bila demi mista kuja. Niko kigad fegi jasta nista shuka. Hapa nipanda shuka msiki tambaruka.
Different flow Kenyan music. On energy bash me right now, let's go.
Dema kena jegi bila haga ni improper. Kuna siku manze utapata ni kusopa. Nipate alfakiri ni kitungi ya matopa. Jing piga mboka, Ford yo kutoka. Rap, Rambo ndio kanambo. Wanauliza rada tuli achana kitambo. Nishapata mungine manze sisi ufanya mambo. Wakianza kunitisha basi bado mapambano. Kidole ni chakati na wapiga kama bano. Toyota sigari lakini labda kiprado. Miradi tumepata haya basangu kanayo. Tap kama nyako kutap kani yako. Zimiri tumebasta wa medula. Nakani form bila demi mista kuja. Niko kigad fegi jasta nista shuka. Hapa nipanda shuka msiki tambaruka. Na zimiri tumebasta wa medula. Nakani form bila demi mista kuja. Niko kigad fegi jasta nista shuka. Hapa nipanda shuka msiki tambaruka. Ndoko tukisonga basi rudia selekta. Zungusha, pinduka, dandi ya natempa. Na kama imeshika uneza rudia tutena. Jumix niya ketepa na grinder ya mavela. Tumewasha zile flani za mchanza. Naona hamelewa ndoyo hapo wana staza. Nisha wasomalisha na wapeleka na rada. Jumapidi na mabani ya wawezi kukufata. Baby doll, baby baby doll. Siku tarikol nile siku tunawasha choma ndom. Kia siku zina bomb, ini siku ya mafom. Siku niko on na tupata na mahata na mapata. Baby doll, baby Bidol, siku tarikol nile siku tunawasha choma ndom. Siku zina bom ili siku ya mafom. Siku niko on na tupanda na mahuma. Zimiri tumebasta wa medula. Nakani form bila demi mista kuja. Niko kigad fake jasta nista shuka. Hapa nipanda shuka msiki tambaruka. Na zimiri tumebasta wa medula. Nakani form bila demi mista kuja. Niko kigad fake jasta nista shuka. Hapa nipanda shuka msiki tambaruka.
Chukla madam so anguka nao itabaki meflow na vibe anguka nao kako single for now taki mdakris mteja patikani hadi late night saa sita ndo tani why nikupini location ankofana na hii sukate call niko chombaya ji mina juwa utakuwa mpiriz or release acha ni kushow kwanza form ya kidon nisha shika mpua na tuende chini kwa chini akiwa adi na mini say tunasikiza shin city tuna feel free take a video na upost pale NGC jina ni cantel kuri rapsi ni talent G. Anguka na anguka na check it anguka na twende download now stand up to your feet mikono juu alafu click tuliza pesa alafu one leg anguka na one leg anguka na
it's Friday it's Friday
anguka na
pinches wagon
anguka na
Miru Maxi
anguka na
try see you as well
anguka na kama uko na new cut anguka nayo kona pati na magwash anguka nayo round 2 kwa hii bash anguka nayo
Austin Jugush
anguka nayo ati anguka nayo anguka nayo anguka nayo ati ati anguka nayo ati anguka nayo na katika msupa we banjuka cheza chini kukondezo madhuta anguka nayo kipiga lushaitika ndagi mdagi matisho za wataki step ama darling tambu serikali juni serikali tamka asali si mnachwa ni nani flow mshati ki don medunga apo dawi chi utekiwa poa daily me ti aha kia beba anguka nao
anguka nayo,
anguka nayo,
anguka nayo,
anguka nayo,
anguka nayo,
anguka nayo,
ati anguka nayo mtupa me feel relaxed. Anguka nayo kama uko na new catch. Anguka nayo kama unapati na magwash. Anguka nayo round two kwa hii bash. Ati
anguka nayo, anguka nayo, anguka nayo, anguka nayo.
Anguka nayo kama uko na new catch. Anguka nayo kama unapati na magwash. Anguka nayo round two kwa hii bash. Anguka nayo.
Hey, ever since ni kupate, pate nime chill. Mambo ya wasesi taki haki. Cause boy, you're the only one that makes me happy. I'm bila wasi wasi, so I guess I'm lucky, yeah. Ni wiki mbili na masiku kadha. Tangu upop that question na misiku kata. Sasa, kuwa rafiki, kuwa mpenzi hasa. Tukishi life bila stress, truly bila bala, aha.
Now the other day, you came my way. And you said to me, yeah. How is it that you have been being so perfectly? Honest as can be, with such great humanity. Our best day, you were born.
When I think we're with you, makes me feel so real. Now that you're with me, my heart feels so free.
You're only one on time.
You're only one for me. A love so pure, I can't believe. Truly can be down forever.
To me, all the crazy things you have said. So honestly, I can never leave without you in my life. I truly think that we were meant to be.
But nothing with you makes me feel so real. Now that you're with me, my heart feels so free.
You are the only one for me. So pure, I can't believe. Truly can be down forever. You are the only one for me. My love so pure, I can't believe. Truly can be down forever.
Finally, I see that you're the one for me. One for me.
And I can't resist.
I can't resist. I wanna spend my life with you.
Spend my life
start
with
family.
You.
Hey, hey,
cause
hey,
Islam coming through. Beba. Tomorrow.
My home.
Kuva Mombasa Road. Coming through. Kutupa one time.
Moto burning so bright. Tonight you on my bunny bike. DJ Bigga tell me so hype. Any outfit is so fly. Simsalabim, creme de la creme. See me selling pass all of them. Me don't want to have no problem.
Chupa juu,
kwa chini juu kwa juu tumewabamba tumewa kwa juu leo ni leo sema kesho ni muongo leo ni leo sema kesho ni muongo
everywhere I go everywhere I go Ziye buru buru hamza inako Hasla na saka mkwanja sinado Inabaki tu ni smoke ya dash na ina blow
Choking, choking hey,
Choking
hey,
my core Feeling hey, the thrill deep down in my core I'ma keep it real, don't know why pickers keep on knocking my door Ajui wana mess na ule msichana hardcore
These streets we bange Give them another ghetto anger Stim, stim zipande Give them another ghetto anger
Stim zipande
These streets we bange
Friday.
Give them another ghetto anger. Slim, slim, zimbande. Give them another ghetto anger. Slim, 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 zimbande. Slim, 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 zimbande. Slim, 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 zimbande. Another ghetto anger. Slim, 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 zimbande. Slim, 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 zimbande. Slim, 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 zimbande. Another ghetto
anger. Washajipanga ninyoe. Akili nywele sina taban kikoi They want to spoil, they blood employ Them kicks me tie, punchlines ki floy Atana dawa sinyoi Atana panga sinyoi Sifungi taban kikoi Love that tuko fair, captain na boy
These streets we bande, yeah Another ghetto under Skim skim si bande Another ghetto under
Shout out to Lulu Mange Tunde. This was out. Babe, I say my Steam Zipande. Wapi lighter.
Wapi lighter na token.
2x2.
2x2 kama afkiano ha Ones and twos naka mix na soda Steam ziko juu kaki wet na buwa Ma design sometime me hudae me tomba Tune niki drop niki nyambi Badwa nangangana nikiunda pesa na lavish Yang luku daji Mapenzi ya tati pande zote kachapati Nika ex kama nazi Mini dam dam Haribu hesabati Mini dam dam Na sponsor hizi party Mini dam Na wakatisha maji Maka Naka tuna mali Na afford kama gari Chubisha wolenje Mendiko Niki cheza kadenge Bogi huwa litwe tulole Bogi wapi laicha nitoken
Big boys and big girls too We out here doing what grown ups do Let loose and bust some moves Came one by one, leap two by two
Two by two Two by two Two by two
Street Fest tuned in right now, let's go
Comrade Power, Tivin Tialala Kime Ivana, Basika enda sana Wanyonyi hapa na wale wakulamba Hii itunisha beze Teza jaba mtu mbekse mbekse Tukukuze njeve nyege maunenge Panda na siwembe Andoke ya swara angukia mbebe Apige unyende mwache na matege
Pandemonium, sako moko Stingo za kipoko bai koko za bongo Masim ziko fongo tukichemisha bongo Dili biki nani usilete
Dike ende party tasha miade
Like Nicki Nice Maloko Chakua 5 star ghetto towa loko Kapende nice nice Canada imbo koko Kadunga kaluma kasuguwe mugonko
Big boys and big girls too We out here doing what grown ups do Let loose and bust some moves Came one
Andrew UJ see as well
Like two
Marcus El Lore
two Two by two Two by two
DJ Prada wa
well. Two by two
Cheza loki Flow yetu kali unalala hadi hosi Kofia na koti Godfather OG Cheza na sheria unapulo tu makofi Wanauliza mini nani Niku honey honey Queen Mado King nina hypnotize Still no ties niki suit and tie Run kibutai ni mabiz na tie
Tuko madi mangas don't shinda go Mina flying squad dani ya 504 Kame shona kume kunyata kume chrome Fanya mami ujiza hashtag award
Bambuzla, mashup ya medula Man, I getting my links on a regular Every girl want me be her sugar dad To be on a bongo
Big boys
Big boys and big girls too
Where you at?
We out here doing what grown-ups do Let loose and bust some moves Came one
two by two.
One leap two by two
two by two.
Energy Bash, man. They call me Bash. Let's sit down.
Energy. Helicopter, mosquito, 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 kadunga, 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 kadunga.
Lenny,
Chinese, 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 Chinese.
Kangaroo,
kangaroo, kangaroo, kangaroo. Everyone kangaroo. Sting, 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 sting.
I'm gonna get down one time.
Get down. Be the one I want your waist to get down. Remind me of my flow, break and get down. Get down. Get down. Get down. Get down. And get down. Be the one I want your waist to get down. Remind me of my flow, break and get down. Get down. Get down. Get down.
For me, first of all, dopeness is what I like the most. Dopeness. People who want to make things as dope as possible.
Yeah, that's what I do. That's what I try to do. They call me Bash. You listen to Energy Bashman right on Energy Radio. The beats of the moment. I see we have like 4 more minutes to go. So I'm going to save that time for the next song that I'm about to play. I think it was uploaded like 3 days ago. Another tone tune, which I think has potential to be a big tune, to be a big tune for the rest of the year. Although they need to master it properly. But it got to sound. So I'm going to play it for you guys as I say goodbye. Shout out to you for locking in. Those who've been interacting, calling us, the soul messages in. But I appreciate you, appreciate your company as well. The weekend is here. If you're looking for a plan tonight, I'm going to be in Eastlands. Kuva Eastlands tonight, DJ Bash coming through. I'm going to be there with JR, 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 and MC Pau. Come through. And then tomorrow, I'm going to be on Mombasa Road. Kuva Mombasa Road. DJ Tofaz, Mr. 5 Star, and DJ Bash in the mix. Tomorrow. And then maybe I can rest at least one day. The next song is by Spoiler. Yeah, go get it, go get it, go get it. We have to play this in this weekend. And it's Adoba. Master this song properly. Come on. I will need a proper master for this song. Spoiler. Doba, 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 doba.
Jeza doba, kebile mito bamba. Bamba ni doba, nafanya una katika kusanya. Ni doba, nafanya una teke wa makiala. Ni doba, nafanya una kati wa harata. Ni doba, kebile mito bamba. Kubamba ni doba, kebile mito bamba. Kusanya ni noma, kebile mito bamba. Kubamba ni noma, kebile mito bamba.
Big team!
Jeza yo doba, kititingiza topa. Motoka inanyonesha leo nishuke na kamoja. Dunda lafu okota, legeza puta chokwa. Situ mezoza tangu enzi zaki. Watu wa shikanewa wili wili. Wita leta mbili mbili. Lazma tawaka soni jipini mazigi zigi. Stingo
kwanza kidead. So nacheza na kiwili wili nisha tepa cabin. Moshi meja kwa watu wa shikane wa wili. Hey, wita leta mbili mbili. Last master waka so mejipini maziki.
Because this is the club tonight.
So nacheza na kiwili wili nisha tepa cabin. Moshi meja
kwa
kiteza doba. Kiteza doba jazili na kibamba. Kubamba ni doba. Nafanya kula katika kusana ni doba. Nafanya unateke wa makiala ni doba. Nafanya unakati wa haraka ni doba. Kuzile mekibamba. Kubamba ni doba. Kuzile mekibamba. Kusana ni noma. Kuzile mekibamba. Kubamba ni noma.
I love my first day Instagram.
Kusana ni noma. Kuzile nanifanya kuchana. Nigat na majipa lezebe tagzin. Na madani hila lafu steki muda ya yasin. Uwezi kumpe ya godize dudu na shibu ni doba. Nafanya madenge wa Titan na kuzoza. Tumetoka East mbaka London. Na songo kibonda kwa blo kwa shani hona. Misi nanga chills unapimona mabit. Ati unalipa.